gụrụ nchọ, nchọ na nga ego Bugatti echi, nchọ na nga alụ hotel ọgachọ, ọgachọzịa ọgachọ kene ka ịmalife ị ga-emenwu na ọ bụrụ otu esi lokee n'ụwa si adị n'ije n'ụwa si n'aka alaka. Onwelu ndị atụla anya na fa gaba ọgalanya, tata na fa na-agba mbọ ka fa ligodu nri ọnụ, na ndị a na-atụrụ anya fa jelu bute ike, ndị na-amarụ na Chukwu ga-emeze. Enne na nwa ito gbanyụ ọkụ, enne na nwa ọkụ konye nwa ewu ọsọ, anụ nwere eze kedu weje n'ọfịa, ọkwụelisia n'ọfịa ma o nwere anụ ọtagbulu, na nke na-enwere eze kedu weje n'ọfịa, o je n'ọfịa je tagbuo nnukwu anụ wepụta. Na ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-agọzi, onye a na-atụrụ anya ya ka Chukwu na-eme eze. Gbaba mbọ onye n'ụwa gwụbakọta, onye nwere ego ndidi onwe ego, onye obi adị ọcha ga-akpata ego, na onye ajọ obi adị afọ ifeọma n'ụwa. Nwụlialụ mmadụ ibe ihe n'ifeọma Chukwu melia, n'ifeọma nke gị n'ọdị n'ụzọ. Na ndị a na-atụrụ anya na Chukwu na-agọzi, na ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-emeze. Ndị a na-atụrụ anya ooo,
na fight esili bute ike,
ndị a na-atụrụ anya na-ebute ike,
ndị a na-atụrụ anya ooo,
n'elu ụwa m ooo,
na fight esili bute ike,
ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-agọzi,
ndị a na-atụrụ anya ooo,
ndị a na-atụrụ anya,
na fight esili bute ike, ndị a na-atụrụ anya ooo, na fight esili bute ike, ndị a na-atụrụ anya ooo, na fight esili bute ike. Ndị a na-atụrụ anya ooo, na fight esili bute ike. Ndị a na-atụrụ anya ooo, na fight esili bute ike. Ndị a na-atụrụ anya ooo, na fight esili bute ike. Ndị a na-atụrụ anya ooo, na fight esili bute ike.
Na ndị a na-atụrụ anya, ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-emeze. Onye atụla anya nne a ga-abụ eze, emezie n'ikpeazụ ọgbalaka. Chukwu esi n'ịgba vivia were onye nwe nwe ogbenye, bịacha anya n'elu ụwa menye eze ndị ụwa wee funanya. Ka ndị eke nọyi mụọ, sida na-edozie, sida na South Africa odogwu, obogogo nwa nwa n'ijeọfọ. Obele nwa jelu South Africa ga-ebuli ike, buli ike wee nata. N'onwere onye ma na sida ga-ebute ike, ezi nwichi ya tama onye n'enugwu ugwu. Tida ke n'elu mmụlọlọ gị, chere ife omele agụ. Nwaanyị ọcha na onye nze eke n'eyi, enne mụnụ sida junior onye nze na-eke n'ụlọ. Sida n'enugwu ugwu,
sida n'enugwu ugwu,
ezi nwa
n'ijeọfọ.
Onwelu onye ma na sida ga-ebute ike,
sida n'enugwu ugwu,
ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-emeze. Ezi nwa n'ijeọfọ,
sida n'enugwu ugwu,
obodo ọgbọnwa ka Chukwu
na-enu,
enna mụnụ sida junior,
sida n'enugwu ugwu,
ezi nwa sida nwaanyị.
Onwelu onye ma na sida ga-ebute ike,
onye n'ugwu ugwu,
sida n'enugwu ugwu,
ezi nwa n'ijeọfọ, sida n'edozie,
sida
n'enugwu
ugwu, sida n'enugwu ugwu,
onwelu onye ma na sida ga-ebute nnekwu ike,
sida n'enugwu ugwu,
bute nnekwu ike, ike ekike mmadụ,
onwelu onye ma na sida ga-ebute ike,
ezi nwa n'ijeọfọ,
sida n'enugwu ugwu,
sida n'edozie,
onwelu onye ma na sida ga-ebute ike,
ezi onye nnukwu,
sida n'enugwu
ugwu, onye nnukwu ugwu,
onwelu onye ma na sida ga-ebute ike.
Ka ndị ekene meyọ na wide mmili, Chi Victor nwere ibe akụ, Akwụgo na wide mmili oyi mụ, German Chief Executive Officer, Avesta Hotel and Suite, Avesta Gadi n'Ebanyi na Lachaka, nke dị na Surulere na Lagos, Ibe n'Olu na Avesta Gadi na Digo, Ibe n'Owerri na Avesta Gadi na Echigeze. Akwụgo ke n'elu mụ lọlọ gị, lọlọ dị na nwa rịba akụ, oso dị eme, nwunye Akwụgo na wide, isi ya kana wide milonye nzene kene abalu mundilo fatu ya lisi na kugo na wide mili nabula kugo melo mwiyeze onye chimele zeneze koga akugo na wide
akugo na wide mili
onye wide
ndila maro nige butike
bisi ya sposo
do akugo na wide mili
okase akase tuwe malu
sposo ndila maro nige butike
omwelo nye mana kugo gabuwele
akugo na wide mili
onye wedu
ndila maro nige butike
dito mariba
akugo na wide mili
bisi ya sposo
ndila maro nige butike
leya na wide mili
Akugona
wide mili
Dila maroni kebutike
Kukobuzu watake
Akugona wide mili
Nadaina mipase kulo
yo Dila maroni kebutike
Akuga wawa
Akugona wide mili
Moke malu make mwani
Dila maroni kebutike
Yenelu mutina mwariba
Akugona wide mili
Oso die
Dila maroni kebutike
Munye kugona wide
Akugona wide mili
Akuga wawa
Na
fatu
sili butike
Foya sigo ni gato no nuzo
nga natura nga
nana chukwa kekwero
na fato silibutike
zibe chuku kulu na nyageme
nga natura nga
wenye chuku sinogadi nyagadi
na fato silibutike
wenye natura nga nanya nebutike
nga natura nga
nanya natura nga nebutike
na fato silibutike
nga natura nga nebutike
nga natura nga
nga natura nga
na fato silibutike
oje oje oje
nga natura nga
oje oje
na fato silibutike
nga natura nga nebutike
nga natura nga
nga natura nga
na fato silibutike
Ndugi ndu Christ investment onyoma ajibu na nioba eh
ajibu na nioba
ozo we fred okenu me obafe obode pelugo kisisi lolo onyolo
obafe obode pelugo
obafe obode pelugo
onyolo ebute dike
onyolo jide bu
obafe obode pelugo
obode pelugo lolo
onyolo ebute dike
chairman chief executive officer Willie Mac Nigeria Limited getting up on my show
onyolo
nika
onyolo ebute dike
ozo we fred okenu me
onyolo
jide bu
onyolo ebute dike
obode pelugo pelugo pelugo
obode pelugo
obode pelugo
onyolo ebute dike
Kaya nungo nyoba dike Obele mwache luga na kebulike Akwa lumundilo faya lugi Neko walo nyoli nyo soje la pia Eko hibo jese noga nata Onye pochi chubego na chukwa wago lugi uso Uso chuku walo ndioba kanabo Onye pochi
Uso chuku walo ndioba Ebele pochi kaya nungo
Onye pochi dike
Uso chuku walo ndioba
Kenenu mulolo
kiyo Ebele pochi kaya nungo
Miria na mara chukwa
di Uso chuku walo ndioba
Godu wanyoma
Ebele pochi kaya nungo
Munyonye pochi
Uso chuku walo ndioba
Uso chuku walo ndioba
Ebele pochi kaya nungo
Onye pochi dike
Uso chuku walo ndioba
Obele waka chuku kebe
Ebele pochi kaya nungo
Onye pochi
Uso chuku walo ndioba
Uso chuku walo ndioba
Ebele pochi kaya nungo
Okunie Onye ze mwambo bido gidi Kanjebe nuba wekwe muni yala Chief Chigozie Ejogu Akebu chongwa nuba wekwe muni yala Obotobo mwaniga delemu Otegu CEO Major player music Major player logistic Odogwe declaring agent we malo And the custom unye luga kukwe jebwa mwa fia Obotobo mwaneke nemi Akebu chama
ni yala Anyubra hekwe mebute dike
Akebu chama
ni yala
Esi mwa chukudu
mwe chukudu Anyubra hekwe mebute dike
Genelu mwalo
ni
Chidere chokwa
hekwe mebute gike
Gritty mwanyoma
Esi
tefunu brighty chigo se junior Odogwe zikiyari neche siwe malu Major player logistic Triple star Osi mukene Iyala unity forum IUF Akebu chokwa hekwe mebute
gike
Ndine bufu te kopu
ni
yala Kayutu ne mangu
ni
Major player ti mu kene mo meru na nike andi budu nike iji ni a prince chukwu dodu megu aburu kana suka nyi nekene ebu benu mo kani gade odogu barunu na sao odogu buru gane mu nenu onye bodogu no ne modogu ki malo aburu kana su ni bunu kodogu aburu kana su ezogo mekene mi kena
aburu ka aburu kana su ebu benu mo ka ebute gike
kena lu mu la la
aburu kana su
princess chine
ko ni beku ebute gike
adeje no
bi aburu kana su
munya aburu kana su
ebu benu mo ka ebute gike
ezi wanne mu ni
dadi aburu kana su
ebu benu mo ka
ebute gike
md
aburu kana
emergency gigu limited
ebu benu mo ka ebute gike
wanyu mo ka ni gadi
aburu
Odogu barunu na sao
Ebubenu moka ebute gike
Ebubenu moka
Aburukano su
Ebubenu moka
ebute gike
Ebubenu
su
Aburukano su
Ebubenu moka ebute gike
Odogu barunu na sao
Aburukano su
Aburukano su
Ebubenu moka ebute gike
Kanjenu na miri na nkanu Kanje kenedu China Chine du chukwano Edu China kizizi na miri Denelu mula lo fevo chukwano Ifanu kegu mwanyama Okwa na chukwu jelu gozio nyana turanya Nyaka ndilo jiwe kubasili Edu China mwelo nye mwana chukwu geme geze Obele mwane bagu mboka nabo Edu China
Edu China na miri Obele mwane bagu mboka
Obele mwane bagumbo
Edu China na miri
Obele mwane
bagumbo ebute gike
Nande na turanya na fane
bulike
Chine du chukwa mu
Obele mwane bagumbo ebute gike
Mwelo nye manaka chukwu
ga chiki Edu China na miri
Eze chine
du
Onya miri na nkenu
Edu China na miri
Edu China
Obele mwane bagumbo ebute gike
Edu
China na
Edu China na mi
Obele mwane bagumbo ebute gike
Kanaba no kija chalogidi Kanjo kija kanje kenezi wanamu Ife chuku maswela ndie robi Nabundo nkizizi no kija Mwono kija chalogidi
Nabundo no kija Nabundo na chukwede koni jebutike
Nabundo
Nabundo no kija
Udogu jelusa kubulike
Nabundo na chukwede koni jebutike
CEO
Nabundo no
kija Jajiba na doba
nusa Nabundo na chukwede koni jebutike
Desi mwana kenyi
Nabundo no kija
Nabundo azeni unuba wa kija Nabundo
Nabundo no kija
Aka chukwa
tigolo Nabundo na chukwede koni jebutike
Anyeje borumba sao Mze ana yume Ogwe fidon seli Agabandi nze numu nze giseje Ofumwa ne meto bodoma Umwelo nye manige je pele je butike Agabandi nze
Ogwe fidon sali Agabandi nze numu nze butekike
Kene lumu lologi
Ogwe fidon sali
Lady confidence
ichi ume Agabandi nze numu nze butekike
Neye jimu
Ogwe fidon sali
Ende mulu munachi
Agabandi nze numu nze butekike
Ne mulu sochi kaige Nyana faga kuweze no kwanu faka chukwu mesisili meze Chine duada Okoye na nofia Okadiora mana batete Mane di namba no gidi Okoyama
Okoye na nofia
Okadiora mana batete
Okoye na nofia
Chine duada yungo
Okoye na nofia
NST choose so careful. O says that in kisses in no munze. CEO, Evolution Investment and Concern. O dog with yellow China Jebutike. O says that on your munze nigga. O says that.
O says that in a China.
O but of one what believe.
O says that in
a China. NST choose so careful. Isi Mukenezi Wanei. Mr. Alexander
Kukapu.
The governor. Direct Evolution and Investment and Concern. Man no says that he.
Who says that
he na China.
Who says that he na China.
Who says that he na China. Who says
that
he. Who says
that he na China.
Great Lawrence Ike Chukwu Nwachukwu. Omego. Omego numa na mibo na mwangele. When you must take on your money, Gade. Omega.
California Hotel. Omega Butegike.
CEO.
California Hotel.
California Hotel and
Suits. Omega Butegike.
Omega ni Tusa.
California Hotel.
Omelonye mani ge butike.
Omega Butegike.
Chidera Transport
California
Limited.
California Hotel.
Ike Chiboy Langa.
Omega Butegike.
National Test
California
Great Friends
Club.
Mayor. United Stars Youth Club.
California Hotel.
California Hotel.
Omega Butegike.
Ndiana turanya fani butike Ndiana turanya o
Ndiana
turanya ne butike
Ndiana
turanya Onyana maro nga Baka chuku ne meseze Ndiana turanya ne butike Ndiana turanya ne butike
Ndiana turanya
Mambo bi mwenye manaka chukuga nigide.